wagala nyoka kuimbira kaimba na kupenda uliwese kurolinga kutikitoko kana kaimba kikaliko wagala nyoka kuimbira kaimba na kupenda.
Every day of your presence feels like a brand new day, yeah. Wekubera kwe wasabu no bwe bute, yeah. Mukwano sente sirina nyingi, love jeni na mubunyi, katubenga tusulira buji. Jagalo njagale.
Your love, they sweet my fellow, they jolly my heart, oh. Erang kulaba ni mubira jo, nakukuka komu yato, katika nsubize. Ngivira na wenewe tuliva tukatie, sirifu na mize. Nothing will ever change my love for you.
Wagala nyoka kuimbira kaimba
na kupenda
uliwese kurolinga kutikitoko kana kaimba kekaliko wagala nyoka kuimbira kaimba
na kupenda. Someone like you should love somebody like me. Now that I got you, let's blend together.
Kwa sababu na kutamani ye, kipenzi changu, naomba unipende kidogo tu, kipenzi changu.
Katika nsubize, ngivira na wenewe tuliva tukatie, sirifu na mize. Nothing will ever change my love.